Ihleli lindedwa kwakulungile kum njengaye wonke umntu kwaze kwafika ukufa kwandenze lusizi andisenabanina ihleli lindedwa ndimlondililolo.
She and Edward, she and Edward.